who's a cheat?
I'm the best.
Who's a cheat?
Na
limbi lwa mama kila toilet. Daily ndiwe pasaka ya one. Who's a cheat? Iwe zako sizi mweka. Who's a cheat? Ulio kuli uki. Who's a cheat? Radio. Ivo suza cheat. Bofuna gelo nonde alam. Suza cheat. Tika kupoka umedum. Suza cheat. Na iwe sister variant. Suza cheat. Adio. Ivo suza cheat. Chile kenom. No. Yeah. Yes, I. Adio. Ivo suza cheat. Chile kenom. Votu macheo kanifuna na lesa. Tuchawa palibe libe na lesa. Ningene sama unitawe na lesa. Sina kabe mbwede wali nae ni Vanessa. But in the meantime, kendi kodizi ya kendi night. Welcome kwenye tichiriza every night. One mula na kasheti fulu every night. 04 sharp uneshina fende lai. Maelo ni babaraza the same routine. Boketi ni ovimba ya zeli mujim. Fakanzero kulibaya ukolewe. Yali so alikuti ya kunepo hewe. If you broke don't talk to me. Shatiapu na kolewa before 08. Ya tatu, yenea ya machiki. Yani jesa mwisho mudabu isaranda wa daily. Ndiwe pasaka ya one. Suza cheat. Iwe zako sizi mweka. Suza cheat. Ulio kuliu. Suza cheat. Haio. Ivo suza cheat. Bofuna gelo nonde alam. Suza cheat. Tika kupoka umedum. Suza cheat. Na iwe sister variant. Suza cheat. Haio. Ivo suza cheat. Chile kenom. No. Yeah. Yes, I. Ah, you. Ivo suza cheat. Chile kenom.
The pot, eh. Come from the candela. One, two, one, two. Zibululu vamu moba na less. Vokwela teni muli jila na less. Makef you pa ma weekend na less. Gona kokuli benedis muma bless. Mafela bena pali test. Ngati kamel. Jameson Mix and Jack Daniel. Mafumu kwake sa ekonomi ya Sadik. Lisa phone ukafika pa St. Patrick. Enemy wabaya na iwe simu zako. Sa switching ama timu ngati wange na tango. Magero vena bakondo chama kemu. Usapangisa kamwamuna kakongwenu. Atini machama saida na chisika. Ndiye kero ina wanu pia nika. Ine mataki ni kungena na ngati kapso. Kuseka seka na chimwe mwufu Jackson. Daily diwe
pasaka ya one. Suza cheat. Iwe zako sizi mweka. Suza cheat. Ulio kuli uki. Suza cheat. Haio. Ivo suza cheat. Bofuna gelo nonde alam. Suza cheat. Tika kupoka umedum. Suza cheat. Na iwe sister variant. Suza cheat. Haio. Ivo suza cheat. Chile kenom. No. Yeah. Yes, I. Ah, you. Ivo suza cheat. Chile kenom. Ivo suza cheat.
Hey. Yeah. Cashews, everything around.
The pod here.
It's in Chama.
One, vein. Two, one, two.
Let's go. Muhammad Kapandul. Baba Sparks. Dizmo, J Cash, Manchas in the building. You know what time it is, right? Hey yo, Dre, I got you. Let's get it.
Yo, you need that speed, man. Wow, now. Guys, we're gonna put a flower in my flowers. We're gonna pass out, we're gonna see Valentine's in Danny Suzafa, even when our daddy.
DJ Showstead.com.